Amawubo 75 verse 1. Siyakubonga uNkulunkulu. Siyabonga igama lakho liseduze. Balanda izimangaliso zakho. Verse 2. Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo, ngiyakwahlulela ngokulunga. Verse 3. Umhlaba uyamncibilika nabo bonke bakhe kuwo, mina ngimisile izinsika zawo, sela. Verse 4. Ngithe kwabazidlayo ningazidli, nakwababi ningaphakamisi uphondo. Verse 5. Ningaliphakamiseli phezulu uphondo lwenu, ningazijoqi ngentamo elukhuni. Verse 6. Ngokuba ukuphakanyiswa kuveli empumalanga setshonana nasehlane sezintabeni. Verse 7. Kepha uNkulunkulu ungumahluleli, omunye amehlisa, omunye amphakamise. Verse 8. Ngokuba esandleni senkosi kukhona isitsha, iwayini liyakukhephuza, sigcwele ngeliqungiweyo. Yona yathulula ngaso impela bonke ababi emhlabeni bayakumunca inhleze yalo bayiphuze. Verse 9. Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade ngidumise uNkulunkulu kaJakobe. Verse 10. Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma, kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.